Pontele como a shit we mama water water mo freestyle cipher aziva. We mama water water no start ma wede wede. Welcome 2026 zona zona aziva.
It sounds professional.
Freestyle cipher. Come rich rich. Rich flip.
Thumbs on the beat.
AKA Japuke Japonega bro. Pagani Europa wa fropa ma rapa no waiting ni paper. Tivyamba wa paper po rapa still wa machipa. Suja. My songs and my propa bakaya duropa mugeto kafunse bambiri bani yopa mapaya no tenga moropa bambiri bani kunda bambiri bani kopa mo very expensive furu kopa don't compare the bait and the chopper for a vima type and wakwaipa me vipa chizaipa ni tupa mo kopa la shopa we used to go to the bait no sopa me hero ni kwesa wosapa hey. Masinga marapa na sinya mama ya mvira supa masongs ni kawa jisini wengi wale pata kumendo na pata pata wete wete no stata kuruvu na waipata nikuvune na kuhata kuswala kuputa kupuma muhata usie buhata KZT ni yanga ni naipanga sivanga ni nyonge loko ni wapangi shtovero puwa maso vila toti ni kwa nukwe kumbacho kena korela ziwa kukuwa parela na chukwa mkai karela mipeta vungata wali chavela maheta mwani savela iti Montevera. Diose kukacha nipanga makwacha upithe ya teacher makembo waza kasha 2026 waza chucha no even feature nzaba pincha Nzambu wapanisha nzambu wapanisha siwaza ni kwanisa nzambu watimba palikero anisha Temba katebo tizamba kutema wakamba palindembo ndivele tinatema Bada wama kachema mzambu njejema nendani ya kutuma zambu tutuma no chama Sanduka liu soja no tiofoja waka kamba vao puwa vao shiru wapo paja ufani kano pe Bakumanga 5 kupeta Minyana na skulu avoid for doja Nkala kwa teacher kukeja puniga I have no level na chebaula If you don't believe you then to kula baula yeah. Slapa na la baula If you don't believe you then to kuchebaula Shapo fa watu na kimbaula Na kia kumupumela ni mbaula If you don't believe you then to kuchimbaula Kani tuka ni sona sina mbaola Gambiliva ni kumbwa ni lila mulu saka na mumbwa Otandi ya ni mubwa uyaso mumbwa mamfwa Hele vufola kukula ni kula Votula no tivi vutula Vujipa saraula Asilonga zimbazali mtumba na zula I don't care kuliva javeva ni sula Suja Akumbo na machila kumbuye wa sala Fulu ni michila wa mupapatira Fulu ni kelo ufunu kwa tira Bakudala wasila ni chitila dala Kukwita shikala ulokembo KZT ni yanga stoni without vindembo Nilisile ni jumbo Elephant power bro Bada wa makembo na faka kutambo MS ndiye symbol olepo They can form 10 groups me one po They don't wanna seem good if they don't know They should know that they don't supply oxygen to me How come they hate me? Boasting about my name as if we are equal same
Filimba kwati ni nani arenga inambo kushana
Kwani uchikwane chikafo kolu mipane zimana kwa bro Komi richi 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 flavor ketchup ketchup unika no size Elephant power jokes aside Kenny J Kenny Zao aka Whiskey At show not once TK Senebu aka Max Boy Gracious Jack Steel Danny K Yangu Japu aka Sopo Jizo Neko Mona Neko Yes I ni kwai Chopa Mani Ana Just been good 24 What up boo Welcome to 2026 Chopa Man Popo Pa Bro Akugo Gigo